kuna vitu flani God umenifanya tangu last year. Walini kanso mara kadha hata kwenye block size in your nasikia. Did me wrong, vitu zingine siwezi taja hapa sini last year. Pen kwa pad bado kile ulinipa ni BD tu ndio natia. Na pia ume prepare greatness to push shine light before I saw. Been told that the pride will come mostly sana before I fall. Took time kugundua how powerful you are before I was told. So na shanga mbona it took me time sana before I bought. And of course God I did you wrong, could demand in quotes. This is where I belong, nilisare kufloat. Na kusingia masong, na jiseti kwa road. Umekuwa all along, hata kinite goat. I'm coming home, hata bila canoe. Sun is coming, this is where I belong. Story once Jesus said kumbuku na ni parable. A son said nipe zangu hapa sikai hivyo ndio pana go. The guy told me daki harakisha nasikia ni kama pana bo. Cause he knew mbuyi was loaded na inheritance say pana do. Mbuyi akutaka no masope akamdeshi zile za kana grow. Akaidishi vifala na waresh na matei na mabeste na squanda. Huku maparo anajuliza tena ni hao kwani pressure inapanda. Reporti ni wealth yake ikaanza kushuka na skata. Msoto tu mtaani hakuna luku na swaga. Anadishi na nguruwe matema kuna masapa. And he asked for forgiveness, wanted to get back on the business. Jua most time sisi tunamdeceive. Hata tukistray aje tu our defeat. God ako ready kutu receive. Hey,
not so good.